Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu karere ka Kisoro muri Uganda ho turi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Naho kuri internet hirya no hino ku isi mudukurikira kuri w3 radio yacu voa.com. ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 ni ikiganiro muri Isanga. Uyu munsi rero nkuko bisanzwe kirabageraho kivuye hano i Washington DC muri studio ya 7 ku buhanga bw'ibyuma hari Al, naho Nadia tahagiye kumfasha kuza kubagezaho majwi nidufungura imirongo ya telefone. Kuri mikro uwo mwumva ni Jeffrey Mutagoma, twese turongera tuti muri Isanga. Ukuri guteye inkeke kukuri ni igitabo Madame Emerance Kayijuka aheruka kwandika, gikubiyemo urusobe rw'inkuru zitandukanye ku buzima bwe nk'umunyarwandakazi n'amateka y'ibyo yabayemo mu Rwanda kuva avutse. Ariko ibyo byose byubakiye ku ngingo imwe rukumbi y'ingenzi irebana n'imibanire y'amoko y'Abahutu n'Abatutsi mu Rwanda. Muri Isanga yamubatumiriye uyu munsi kugira ngo atuganirire kuri icyo gitabo. Namwe nimushaka kugira icyo mumubaza cyangwa se igitekerezo mutanga mu bikore. Madame Emerance Kayijuka, ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Murakoze Jeffrey, murakoze cyane kunyakira.
Turavugana rero uri muri Canada, nanone ikaze duhere ku nyito y'igitabo cyawe Ukuri guteye inkeke kukuri. Ukuri ko ari ijambo rigari, ukuri ushaka kuvuga mu by'ukuri ni ukuri.
Ya, ukuri ni ijambo rigari koko. Ukuri ubundi ni ijambo ryiza. Iyo umuntu avuze ukuri uhita wumva ko agiye kuvuga ibintu byiza, sibyo?
Ni ukuri.
Ukuri ubundi ni ijambo riri mu Kifaransa, navuga ntiriri positive. Ariko iyo umuntu yongeyeho ati ukuri kukuri, aho ngaho urikanze, usa n'uwikanze gato. Ukavuga uti ariko ukuri kukuri, ubuse byaba ari byiza?
Nubwo hari ukuri kutari kwiza bwose, hari ukuri kuba atari kwiza ariko
utangira kwibaza niba koko ari ukuri kwiza, kwa kuri kwiza wavugaga ni naho ukuri koko kubera ijambo rigari. Noneho iyo yongeyeho ati ukuri guteye inkeke kukuri, ubwo noneho uba ubonye confirmation ko kwa kuri kwiza wari watekereje ibyo uri ugiye kukumvamo atari byiza nkuko wabitekerezaga.
Kuko hajemo gutera inkeke.
Kubera ko hajemo gutera inkeke. Uti washaka kuvuga rero nukuri. Reka ntangire nkubwira impamvu aho iki gitekerezo cyo guha iki gitabo cyanjye uyu mutwe uvuga ngo ukuri guteye inkeke kukuri aho iki gitekerezo cyavuye ubundi mba muri mu muryango wacu tugira abahanzi cyane cyane mu bintu by'umuziki usibye ko jyewe iyo mpano yo kuririmba Imana ntabwo yayimpaye ariko yampaye ugutwi kumva ibihangano no kwa apresia abahanzi hari indirimbo rero jyewe iyo numva indirimbo burya nshakisha kumva ubutumwa burimo hari indirimbo yankoze ku mutima indirimbo y'umugabo Lucky Dube ndumva naranabivuze no mu bindi biganiro
no mu gitabo warabyanditse
no mu gitabo narabyanditse kuko nta nkunda gutanga amakredit si nkunda kwiyitirira ikintu iri foko abantu bamenya aho nakuye inspiration cyangwa se niba navuga ngo nahumekewemo iyo ndirimbo y'umugabo witwa Lucky Dube wo muri South Africa wapfuye nawe azira ku uko kuri yarari indirimbo yise You Stand Alone navuga mu Kinyarwanda yenda nti uzibona uri wenyine umugabo atangira avuga ati atangazwa nuko abantu bakunze kubeshya akavuga ati ujya kubona ukabona umuntu arahagurutse ahagaze imbere y'umucamanza na bibiliya mu ntoki ayishyize hejuru aravuga ati ngiye kuvugisha ukuri kwambaye ubusa kandi nintakuvugisha imivumo iri muri iki gitabo izanzeho niko turahiri iyo tugiye imbere y'abacamanza ati noneho ati buri gihe nkabona wa muntu warahiye wavuze aya magambo akomeye asezerana ko agiye kuvugisha ukuri ugasanga avuze ibinyoma gusa ati noneho nkomeza kwibaza kubera iki abantu bahaguruka bavuga uko bagiye kuvugisha ukuri kandi bakanga bakavuga ibinyoma ati ariko nzakwibuka ko ati nzakwibuka ukuri guteye inkeke ku kuri ati iyo uhagarara ku kuri uhora wibona uhagaze wenyine byampaye igihe kinini cyane refri kugira ngo mbone umutwe naha igitabo cyanjye kuko nashakaga kugiha umutwe uvugitse neza kandi ufite utanga ubutumwa buri mu gitabo cyane uyu mutwe maze kubona naranezerewe cyane kuko numvise ubutumwa nshaka gutanga mu gitabo bujyanye n'uyu mutwe uvuga ngo ukuri guteye inkeke ku kuri
ariko nanone
ubwo rero noneho
ntabwo urambwira ukuri uko ariko mu by'ukuri
ndacyakomeza kanje w'umunyarwanda noneho umunyarwanda kazi wavuye muri wakuriye muri sosiyete nyarwanda umwana w'umukobwa wavutse akavukira mu gihugu kimeze nk'u Rwanda ukisanga uri mu gihugu kimeze nk'u Rwanda kandi ukakibamo uko kimeze kikakomeza kimeze gutyo sosiyete nyarwanda nagira ngo nkubwire Jeffrey cyangwa se mbwire abatabizi kuko wowe uri umunyarwanda wenda ibyo mvuga urabyumva dufite ikibazo cyo kudakunda kuvugisha ukuri umunyarwanda usanga akenshi yaraguhinduye uko yifuza ko abantu bamubona akumva ko uko nguko ariko kuri noneho ukuri nyakuri ugasanga ntikuvugwa ugasanga gucishwa inyerera mu cyamo nk'uko abantu babivuga ugasanga ukuri kwabaye uko umuntu ashaka ko bamubona noneho ugasanga uratinya kuvuga ukuri nyakuri noneho rero wa wundi urenze ukoze icyo bitirengayobora akavugisha ukuri usanga ariwe uhawe akato
nikaza kuba mu guhagarara wenyine kwa kundi wavugaga akisanga
hagaze ugasanga uri ukibona uhagaze wenyine uko niko kuri guteye guteye inkeke kukuri nuko iyo uhisemo kuvugisha ukuri usanga uwisanga wenyine uko niko gukuri guteye inkeke kukuri sinzi niba wabyumvise sinzi niba ubyumva
nakurikije
ndatekereza yuko wumvise aho gace yavuga igitumbura
nakurikiye nizere ko abanyarwanda bavuze muri rusange atari bose ariko muri rusange ari ibijyanye n'umuco ugaragara cyane ariko mu by'ukuri atari bo. None se iki gitabo ko usomye
ubona
ego
n'ibyo kandi hari n'igihe usanga bafite n'impamvu nazo umuntu ashobora kumva. Reka dukomeze ikiganiro ubwo wenda byose turagenda tubigeraho.
Nagira ngo nkubaze igitabo naragisomye nsanga harimo ibintu byakubayeho ukiri umwana aho wajyaga gukina n'abavandimwe bawe ibintu ufite imyaka mike cyane rwose wibuka ibintu byinshi byagiye biba watangiye gutekereza kuzandika iki gitabo ryari ku buryo ibyo bintu byose ukomeza kubyibuka ukiri umwana wari uzi kuzandika igitabo wagize igitekerezo cyo kwandika igitabo ari uko ibivugwamo nyuma bisa n'ibiremereye bikubayeho ni ryari
yewe oya ntabwo navuga yuko natangiye nkiri umwana ntabwo nari nzi ko nzandika igitabo mu by'ukuri ariko navuga ko igitekerezo cyo gushaka kwandika igitabo nakigize abantu bashobora gutangara kuko nakigize mbere na mbere yari amahano yakozwe muri jenoside yadukorewe muri jenoside na kubera uko kuri cyangwa se uko guhagarara ku kuri natangiye na mbere y'icyo gihe ariko ntibimpire kandi muri make aho ngaho icyo gihe nibwo natangiye kugira gutekereza ko nshobora kwandika igitabo ndetse n'abantu bari banzi n'abantu bari banzige n'umuntu n'umugabo cyangwa umusore twuzuraga benshi cyane bajyaga bakunda kutubaza bati muzandika igitabo ryari urumva nubwo rwose navuga ko nari nkiri mutoya icyo gihe mbere ya jenoside ariko nari maze kugira experience y'ubuzima iremereye ku buryo numvaga nshobora kuzandika igitabo.
Hari ibintu uvuga muri iki gitabo bitandukanye byerekana yuko usa n'uwagiye uhemukirwa n'abantu utakekaga yuko byakabaye. Urugero nko mu gice cya karindwi wise apokalipse cyangwa kaga uragira uti nahamyaga ko ingabo zawe ziri buze kuturwanaho mu gihe gikwiriye ariko naribeshye. Nyuma y'amasaha make nabonye imodoka y'ingabo zawe igiye ziratureka ngo dupfe maze uravuga uti sindigera numva mpemukiwe ku rugero rukomeye nk'uwo munsi. Nanone mu gice cya cyenda wise total unexpected cyangwa se bitakekwaga na gato ugenekereje mu Kinyarwanda uravuga uti uvuga ukuntu wari ufite imyaka 11 wagiye koga mu kiyaga mu Kivu umupira wari wambaye ugufasha kureremba ukadohoka ugatangira kurohama umuzungu wari hafi aho yaje koga aho kugutabara akaguha inkwene nategereje kureba ibikubaho kugeza igihe umuntu witwa Mukabadege yaziye sindi bubikomeze ibyo ngibyo n'ibindi birimo mu gice cya 11 ngira ngo aho uvuga ku bantu mwitaga inshuti zanyu wowe n'umugabo wawe barimo witwa Aniseti barimo Paul barimo Lena bagiye babahemukira mu buryo butandukanye ntari buze gusubiraho kuko nibirebire ariko mu buryo navuga ko buremereye ibi bintu byose byakugezeho ngaruka ki mu mibereho yawe mu buzima bwawe?
umva ibi bintu bya mu byukuri ya watangiye ngiriye kuri biriya bya oni ani iri experience ya oni brema yara traumatize cyane kuko buriya nari narahunze ndi Burundi ariko naje kugaruka I Rwanda icyo gihe ndabyibuka n'igihe imisukirano bavugaga ko irimo tubona ibintu bisa n'ibigenda neza ariko rero icyo nashakaga kuvuga kuri oni ni uko niba wibuka haba umujyi wari wuzuyemo imodoka za oni ku buryo umuntu yazireba yewe ntekereza yuko oni yatumye n'abantu bapfa benshi kurenza abari gupfa mbere kuko nkubwo niberaga I Burundi nashoboraga no gusubirayo ariko wabonaga izo modoka ukavuga uti aba ba forces za oni zuzuye muri uyu mujyi nta kuntu batazaturinda ukumva biguhaye icyizere hanyuma rero icyo gihe aho twari turi muri Saint Paul igihe bari bamaze gukoranya abana b'abahungu barenga ijana bari mu magana babashyize ku murongo bagomba kujya kubica najya kubona nkabona imodoka itwaye abasirikari ba oni iraje numvise umutima usubiye mu nda usubiye mu gitereko ndavuga ngo Imana ishimwe cyane ntabwo tugipfuye ariko mbonye oni yigendeye nyuma y'amasaha ishyano ryose yahiriwe umunsi wose ngiye kubona mbona iraturetse abapfa barabatwara barabica ntibabagarura nibwo numvise ncitse intege ibyo bikaba bijya no gusa n'ibyo by'uwo muzungu wandeberaga ndohama ntacyo yitayeho kandi yari yambaye ubusa ntabwo yagomba kwambara imyenda ngo aze andohore yari akiva mu mazi ariko yishimira kumbona ndi kureba uburyo mpfa ni byinshi nabo ba Paul nabo ba Lena nabo ba Anisesi bari abantu nari nibwiraga ko ari inshuti burya reka nkubwire defini burya hari igihe uhemukirwa n'umuntu utari witezeho ikintu icyo gihe uravuga uti ntacyo n'ubundi uyu nguyu ntabwo nari mutegerezeho ikintu kinini ariko iyo uhemukiwe n'umuntu wizeraga n'umuntu wibwiraga ko ari uwawe icyo gihe biragukomereza nanjye navuga nti byarankomerekeje wenda oni ntabwo bari abantu banjye ariko oni kamemu yari yaraje aricyo kintu ije gukora mu Rwanda tuzi ko yaje kuturinda ntabwo niyimaginaga ko ishobora kuturebera dupfa ngo yigendere idusige nk'uko twari tumeze icyo gihe byarankomerekeje narakomeretse nagize deception ariko noneho bigeze kuri aba bantu wavuze aba bantu najyaga nibwira ko ari inshuti abantu cyane cyane muri aba bantu harimo abo iyo urumva ko nagize ibyago mpita mbirukiraho kuko numvaga ko ari inshuti nshobora kwitabaza igihe ngeze mu bibazo ariko uko babyitwayemo byarankomerekeje nibwo numvise yuko koko ndi jyenyine
ibyo nibutsa yuko ari ibiri mu gitabo cyawe tukivuga uko wacyanditse atari ibitekerezo by'ijwi rya Amerika cyangwa se ko hari icyo twavugaho ngo tuvuge niba baraguhemukiye cyangwa bataraguhemukiye n'inkuru yawe wavuze. Mu kanya gato turafungura imirongo ya telefone kugira ngo abanywanyi b'ijwi rya Amerika baze kugira icyo uruhare bagira muri iki kiganiro, nabo bagira icyo bakubaza cyangwa se icyo batwerera. Ariko nagira ngo nsubire nanone ku kintu cy'ingenzi uvuga muri iki gitabo, ari nacyo inkuru zose zindi uvuga zubakiyeho. Uragira uti nk'umukobwa muto w'umututsikazi wakomokaga mu muryango wahemukiwe n'abahutu kumara igihe kirekire, gukundana n'umuhutu ni ikintu inshuti zanjye n'umuryango wanjye batatekerezaga ko nakora. Ugakomeza ugira uti nahagaze njyenyine ubwo narengaga umurongo ngashaka umugabo w'umuhutu hatitawe ku makimbirane ahoraho n'urwango ruhora hagati y'amoko yombi. Imbaraga, ubushake bwo kubikora no kugambirira kudatezuka uko kwizeza uko gukomeza umutsi wabikuraga he icyo gihe byari bishingiye kuki muri icyo gihe no muri iki gihe?
Umva, imbaraga na ntekereza ko nazikuye kuri kuburere nahawe n'ababyeyi. Ntekereza yuko ibyo nabyo birimo cyane cyane hari umubyeyi wanjye nkunda kugarukaho, papa umbyara. Usibye ko wenda yari n'umukristu, ariko kuba umukristu ntabwo bivuga yuko otomatikuma yagombaga kuba ari umuntu wenda w'intangarugero cyangwa iki, ariko hari indangagaciro umubyeyi watubyaye yari afite ebyiri nasubiramo. Indangagaciro yo kuvugisha ukuri n'indangagaciro y'urukundo. Izo zombi zaramfashije mu buzima. Ntabwo nibuka anyicaza hasi ngo ambwire ngo dukundana cyangwa se jya uvugisha ukuri, ariko narebaga ibyo akora ubuzima abaho nkabwadimira. Ntekereza ko nanjye bwanye influensaga noneho navuga ngo environoma nakunze kubaho mbana n'abantu bari positive. Abafaransa baravuga ngo dis moi qui tu es je te dirai qui tu es, kandi nibyo koko nibyo. Mbwira uwo mugendana nzakubwira uwo uriwe. Kuba nari mfite mu buzima bwanjye umubyeyi nk'uwo nguwo warangwaga n'urukundo akarangwa no kuvugisha ukuri, umaze kubivuga neza ko kwaraciriye umuryango wanjye wari warakorewe ubwicanyi cyane, kwakunze kwibasirwa n'uyu munsi turacyibasiwe kurenza, navuga ko twibasiwe kurenza abandi. Ndumva mbivuze ntaba mbaye nka wa wundi uvuga ngo umugabo mvuga anyagiranwa n'abandi atige naboze, ariko natekereza yuko muri uko kwibasirwa dukunze kwibasirwa kubera uko kuri dukunze guhagararaho abantu abanyarwanda badakunze gushaka kumva. Ugasanga rero tugenda tukuzira. Kuba rero naragize ayo mahirwe yo kubyarwa n'umubyeyi wamye ahagaze ku kuri kandi nkabona afite urukundo, noneho nza no gukundana n'umusore nawe wari ufite izo indangagaciro zo kuvuga ukuri no kudahengama no kudakunda kugeneraliza ngo niba umuhemukiye abone yuko avuge yuko ari ubwoko bwose bumuhemukiye. Mu by'ukuri gukomeza ukaba muri amvironoma nk'izo, noneho mfite n'abavandimwe ntabura kuvuga. Hari umusaza wanjye mutoya, niwe muto iwacu, yitwa Ben. ariko nubwo bwose ari we muto agiri twese niwe tugisha inama beni rero jyewe twarakuranye nakuze kukubera ko twenda kungana niwe dukurikirana n'umuntu napa tumaze gukura nafashe nka role model wanjye kubera ukuntu ari umuntu nabonye uhora mu kuri uvugisha ukuri kandi wafashe wakuye za ndangagaciro kuri papa z'urukundo nko gukunda abantu atarobanura amoko icyo kintu urabona mbese muri make nshatse kugusubiza nta nubwo ari bene gusa mfite n'undi witwa Simeon nawe ufite izo ndangagaciro mfite nabaye burya environoma ubayemo irakwenfuruwaza numva aho ngaho ariho naba narakuye imbaraga ariko Jeffrey ndashaka kuba kwisegura ntabwo nshaka kuvuga yuko ndi umuntu w'igitangaza nanjye mfite amadefo ariko hari ibintu umuntu aba yiyizi ushobora kuba ufite defo ariko ukavuga uti iki ngiki nkiziho nkunda kuvugisha ukuri
oya nibyo nibyo byovuga nanjye iki kibazo nari ngishingiye ku byo wanditse mu gitabo ngira ngo nabanje no kubivugaho nubwo biri mu cyongereza nabigerageje kubishyira mu kinyarwanda radijwi rya Amerika vugira Washington DC ku murongo mu Rwanda no mu Burundi twabagejejeho tugitangira 104.3 na metero 19.22 ku mirongo migufi tugeze mu mwanya wo kwakira telefone nkuko nabikubwiye iki kiganiro ntabwo ari icyacu twenyine dufite Alexi na Norbert duhere kuri Alexi kaze mu kiganiro muri sanga hano ku Ijwi rya Amerika ye ni igitekerezo ni ikibazo utubwira uherereye ukomeza kungenda
ni igitekerezo merereye Kigali mu Rwanda mu Murenge wa Ndera kuri maje kubashimira ku mutumire mwaza tutumiriye ni igitekerezo nagomba kugira ngo nange mbona abantu benshi bagira bazabo ngabo bakajya bavuga ibintu bimeze nk'ibyo Afurika yaba nzima kandi nakomerwa tukabana neza
ni ukuvuga rero uravuga uti umutumirwa iyo ngingo umutumirwa arimo kuvugaho abantu bakwiye gukomeza kuyivuga bakwiye gukomeza kuyiganiraho
ibyo nibyo byari bikwiye mu banyarwanda bose n'abanyafurika ku buryo utagombye kubona umuntu ngo umubonemo niwo muntu araguhemukiye ngo umubonemo muri sosiyete yose ku muntu wese usa n'abandi aguhemukiye ngo ubonemo ushushimwe ahubwo twese tugoye kujya tukundana nk'abanyarwanda tugakundana nk'abanyafurika n'umuntu yaraguhemukiye akaba yahanirwa icyaha cye ko yaguhemukiye ariko ntubishyire mu gatebo umushyira mu gatebo kamwe n'abandi bose
urakoze Fils Alexi ugira umunsi mwiza aho ngaho indela mu Rwanda
urakoze nanjye ndabashimiye cyane
reka twakire na Habakubaho Norbert
halo
yego Norbert turakumva uherereye he
ndi Buyoga
yego Buyoga ho ni mu majyaruguru y'u Rwanda
mu karere ka Rulindo
yego komeza
dushimire uwo mumama uburyo igitabo cye yacyanditsemo neza kandi ni byiza kuba ese hari n'ikindi kibazo nshaka kuba nanamubaza icyo gitabo umuntu ashobora kugikura hehe kivuga ku mateka y'u Rwanda
yego arakumva reka gusubize guma ku murongo
yego
namwumvise ngo yitwa Norbert
Norbert Habakubaho
yego
Norbert urakoze cyane kubaza icyo kibazo igitabo sinzi niba mujya mubona ibintu biva kuri Amazone kirahari cyitwa The Terrible Truth About the Truth cyanditse mu cyongereza
yego
The Terrible Truth About the Truth nacyanditse nkoresheje izina ryanjye akazina Emma. Ni E M M A K ni K A ni K K A Y.
No, mbese ikindi kibazo
kandi ushobora no kuza kwandikira Jeffrey namuha link yacyo akayikoherereza.
Yego. Rero ikindi kibazo.
Yego.
Halo.
Yego.
Mubona ubumwe bw'Abanyarwanda ugendeye no kuri icyo gitabo ubona bugeze hehe uko ubitekereza?
Icyo ni ikibazo gikomeye cyane.
Nibyo.
Ubumwe bw'Abanyarwanda, ubwo ndumva iyo uvuze ubumwe mpita numva no kwiyunga. Hari icyegeranyo numvise ngo kigeze gusohoka niba ari mu 2000 na gatatu,
cyakozwe mu 2000, cyanditswe mu mwaka w'2000, nibwo cyakozwe gishyirwa hanze ngira ngo mu 2001 niba nibeshye.
Cyavugaga ko ngo hari aho bigeze gutangaza yuko
oya ntabwo ari 2000, ni 2020 n'ibihumbi bibiri na 2021. Twari tubishyize inyuma cyane. Neza ubundi rwose.
Icyo gipimo rero cyaba cyarageze ngo ku rwego rwa kuri kurusa 94
n'ibice 7.
N'ibice ubwo ni hafi 95. Ikintu nabwira Norbert ni uko igipimo cy'ubwiyunge, ushobora kumbaza utese icyo gipimo uremeranwa nacyo koko ko bwiyunge, ubumwe n'ubwiyunge bugeze kuri icyo gipimo? Nshobora kuvuga nti ndemeranwa nacyo bitewe n'igipimo u Rwanda rukoresha iyo rupima ubwo bumwe n'ubwiyunge. Nshobora kuvuga nti nibyo koko, kuko mu Rwanda cyakora mumbabarire suko ushaka guharabika, ariko jyewe mbona mu Rwanda igipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge bagikomfonda cyangwa bakitiranya n'igipimo cy'aho ubwoba bw'Abanyarwanda bugeze kugira ngo bavuge ibyo ubutegetsi bushaka kumva. Niba ndashaka kwisobanura, niba bafashe umucikacumu wa jenoside par exemple wiciwe bakamuhuza n'umuntu wamwiciye, bati mubane, akagira ubwoba bwo kuvuga yuko atabishaka cyangwa se ko bimuhahamura, icyo gihe urumva icyo gipimo gihita kizamuka. Niba bamubwiye bati jya kuri televiziyo wemeze ko ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda bwabonetse, ndetse ufatanye agatoki n'umuntu wakwiciye kugira ngo bigaragaze akabyemera kubera bwa bwoba, icyo gipimo gihita kizamuka kikagera mu bushorishori. Muri make rero ubwo icyo ndashaka kuvuga uracyumva, jyewe ntekereza ko ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda ntabwo turabukozaho, ntabwo buracyari kure, kuko igihe cyose Abanyarwanda batazahaguruka ngo babwizanye ukuri, bavugishe ukuri, bavuge uko amateka y'u Rwanda yagenze batabeshya, niho jyewe kuri jyewe mbona ariho byagombye gutangirira. Icyo rero ikintu cyo kuvugisha ukuri ntabwo kiragira mu Rwanda, ntabwo abanyarwanda bari sinzi niba banakigeze hafi. Igihe ujya kubona ukabona umuntu arahagurutse atangiye kuvuga ukuntu amateka, ati agatangira wamubaza utese ibibazo byakunze kuba mu Rwanda by'ubwicanyi, ese kuki Abatutsi bakomeje kwicwa, ati byatangiriye ku bami, abami batotezaga Abahutu barabicaga. Ariko reka nkubwire, tuvugishije neza amateka uko ari neza reka jewe mubwire ko papa umbyara yari umunyiginya ukomoka kwa Ruganda ibisekuruza byacu biragenda bikajya kwa Ruganda urumva ni mubami ariko nkubwiye ngo papa yakubitswe ibyo biboko bavuga byakubitswaga abahutu na papa w'umututsi wo kwa Ruganzu w'umunyigiri yarabikubitswe ariko ayo mateka ntabwo avugwa umututsi agahaguruka akakubwira ati wamubaza usizire yapfu buriya bwicanyi bwakorewe abahutu muri Congo byagenze bite akakubwira ati taho FPR ihuriye na buriya bwicanyi ubwari koze se ukibaze se hari ubwicanyi buba accident umuntu ashobora kwica umuntu par accident bibaho kuki tudashobora kuvugisha ukuri niba abanyarwanda badashobora guhagarara ngo bavugishe ukuri bavuge amateka uko yabaye nta nubwo bazagera kuri rwa rwego rwo kuba bakwicarana hasi ngo basabane imbabazi zivuye ku mutima bazagere kuri ubwo bwiyunge warumbajije jyewe niko mbibona umbabarire rwose Norbert niba tutabyumva kimwe
nagira ngo aho ngaho kuri icyo wari uvuze cy'ubwicanyi na bwabaye muri Congo na FPR mvuge ko icyo ari igitekerezo cyabaye bwite ku ijwi rya Amerika hano ntabwo tubafite ngo tubahe ijambo bagire icyo bavugaho ariko icyo ni igitekerezo cyabaye bwite ntabwo ari igitekerezo cy'ijwi rya Amerika reka twakire na Ndekezi Athanase
yego murakoze hello
Ndekezi Athanase komeza
niriwe
gabanya radio yawe utunyarutsa komeza igitekerezo wihuse
yego murakoze cyane nagira ngo mbashimire ku mutumirwa mwadutumiriye yendi mu Rwanda Kigali nagira ngo mbaze umutumirwa bo kiriya gitabo gishobora kuboneka ahagana he ntabwo yenda niba ari yakivuzeho ntabwo nari ndi ku murongo ariko nibwo nari
yabivuze
kuboneka ahagana he
yabivuze ko kiri ku rubuga rwa internet ugiye kuri Amazon ni urubuga rwa internet rucururizwaho ibintu byinshi ushobora kugikomanda kikaza avuga nuko cyitwa the terrible truth about the truth kiri mu rurimi rw'icyongereza ubwo sinzi niba afite umugambi wo kuzagishyira mu kinyarwanda wenda
n'ubwo turaza kubimenya kandi nacyanditse ku mazina yanjye MK ntabwo nacyanditse ku mazina yanjye bwite ni MK
none kwandika icyo gitabo hari nk'ubushakashatsi cyangwa se urugendo shuri yaba yarakoze hano mu Rwanda ngo making sure y'ibyo yandikane n'imibereho y'abanyarwanda muri rusange apari yuko yaho igihe kigeze icyo nicyo kibazo nagira ngo mubaze mbese igitekerezo bikiza umuntu wese yagiye gitekereza ariko papa siyo kwandika icyo gitabo yayivanye he yageze kuri tele kugira ngo amaking eshowa ko ibyo yanditse mu gitabo ari nabyo biri kuri tele hano mu Rwanda
nagusubiza
murakoze
yego nakusubiza kuri icyo kibazo urakoze cyane kukimbaza ntabwo nigeze nza kuri tele gukora ubushakashatsi kuko nta bushakashatsi nari nkeneye navugaga histoire navugaga amateka yambayeho ntabwo mu by'ukuri ntabwo nigeze nandika kuri ku Rwanda hari naranabyanditse ku bantu babisomye nabyanditse muri epilogue nisegura ku basomyi yuko hari ibintu byinshi cyane ntanditse mu gitabo cyanjye cyane cyane nk'uburyo FPR iyobora igihugu cyacu yuko iyo ibyo bintu ibijyanye n'ibyo ngibyo ntabwo byafitingaga na teme y'igitabo cyanjye muri make rero histoire yanjye nayanditse ku buzima bwanjye jewe nabayeho ntabwo nari nkeneye gukora ubushakashatsi
radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Tunyarukire ku rubuga rwa Facebook turebe ibyo mwanditseho. Mukiza Mashira Hezron aravuga ati ubu ubwo ari umututsi wanditse igitabo avuga kuri genocide ntutsi muramuha urubuga, nyamara abahutu bamaze kwandika ibitabo n'ibitabo kuri genocide yakorewe abahutu. Sindumva hari uwo mwatumiye mpereye kuri Claude Gatebuke uherutse gusohora igitabo kirimo ubuhamya bw'abacikacumu bibagiranye mwaba mwaramutumiye. Mukiza Mashira Hezron rero ndagira ngo nkubwire yuko wibeshye cyane, kubera ko n'urugero ugiye gutanga usanze ari nawe twatumiye, ndetse no kuri icyo gitabo twakiganiriyeho ntabwo ijwi rya Amerika irobanura abantu ku mpamvu izo arizo zose. Nawe nucyandika tuzagutumira, cyangwa se nugira ikindi kintu gikwiriye kuganirwaho rwose ntabwo duheza.
Aho nange nakongeraho akantu unyemereye nagira ngo uwo mugabo harya yitwa nde?
Yitwa Mukiza Mashira Hezron.
Mukiza Mashira Hezron nagira ngo namushimire. Ntabwo umuntu aba akeneye kumva ibitekerezo byiza gusa, hari n'ibyo bita constructive criticism, ariko nagira ngo mumare impumu, mumare impungenge. Igitabo cyanjye ntabwo nanditse kuri genocide ntutsi gusa. Igitabo cyanjye kirimo ibika 21, ibika nanditse kuri genocide n'ikanise apocalypse, n'akandi kakagasoya kitwa totally unexpected, wenda kagendanye na n'ibyo na wenda na three long an ending day cyangwa se an everlasting day. Ni chapitre rimwe nini n'utundi dushapitre duto tubiri nanditse kuri genocide. Ibindi byose nabyanditse ku buzima nabayeho butari ubwa genocide, iyo genocide ntutsi yavugaga.
Ikindi nibutsa nuko
icyitwa genocide bishobora no kumutangaza ko aramutse asomye igitabo cyanjye ashobora no gusanga rwose harimo ibyo atatekerezaga, kuko ntabwo nigeze nshaka kuvuga abatutsi gusa cyangwa ngo n'abahutu narabavuze, kandi ntabwo ari ngombwa ngo mbavuge nabi kubera ko ndi umututsi. Hari abo navuze nabi ariko kubera ko bakoze bibi, ariko n'abakoze ibyiza narabavuze rwose nagira ngo afite umutima munda.
Ikindi nagira ngo mvuge aha ngaha ni uko ntabwo yavuze ngo genocide ntutsi, ariko ntabwo ariko biyitwa, ni genocide yakorewe abatutsi, ntabwo ari genocide ntutsi. Marcel Ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze cyane, kandi n'umutumirwa ndamusuhukije. Yewe ndi i Kigali mu Rwanda. Titre y'iki gitabo nkurikije uko nayumvise, mu by'ukuri ukuri ni ijambo nakwita rigari. Na Pilato byaramuyobeye abaza Yezu ngo ariko ubundi ukuri ni iki? Bimuyobeye ku buryo nanjye nshobora kumubaza ikibazo, ni ukuri ni iki? Ibyo kabihera ku byabaye mu myaka yashize. Ingabo za RPS Inkotanyi zimaze kubohora igihugu, hari abaje bashaka kubohora no kwigarurira ubutaka basanze mu gihugu, ku buryo byafashe umwami utari muto perezida amera nk'aho agiye gutura Iburasirazuba, agabanya ubutaka ashaka ko abaturage bose basaranganya, ntabyo kuvuga ngo uri generali ngo uraje urafashe. Abo bantu bavuyemo abanzi be ba perezida ngo arabambuye ngo kandi bararwanya bamwe banacibuka inka zabo. So araza birakura birazamuka, murabona igihugu cyari umusaka gitezwe imbere, ibikorwa remezo, ubuvuzi buteye imbere n'amashuri. Ariko uyu munsi dushingiye kuri titre y'iki gitabo, ukuri abona kwenyegezwa mu bantu by'umwihariko muri twe mu Banyarwanda ni ukuri, ukuri kutavugwa. Hanyuma icya kabiri ndagishingira ikibazo cya kabiri ndagishingira ku cyuriya muvandimwe yabajije ngo igipimo cy'umuntu bw'ibindi bibona kiri hehe, kigeze kuki, ngo ahubwo ngo wakababibaza ngo ubwoba mu banyarwanda buri kuki ako kantu ntabwo nagasobanukiwe neza sinzi se ubona abanyarwanda tubaho mu bwoba ese ubona hari ibyo dutinya kuvuga kubera impamvu ese ubona tumeze nk'abakandamijwe cyangwa twidegenza hari ahantu ntabwo nasobanukiwe n'igisobanuro wamuhaye mbishinze ko hari abantu bwo binjira mu gihugu bashatse kuza kumera nk'abihoreye perezida akunze no kwigaruka mu mbwirwaruhamwe ze avuga
usa n'unyarutsa iminotiranye
yego ibyari byarabaye byari biteye agahinda ku buryo no kwihorera nta cyaha cyari kirimo ariko kuba batabihoreye akabibabuza bamwe bari bafite umugambi wo kwihorera bibera nk'aho babaye abanjije ari nabo basubira inyuma bakarwanya ubutegetsi bwa FPR none mubyeyi Emerance ndagira ngo nkubaze ukuri ubona kutagaragara ni ukuhe bwa bwo buvuze akwaje ku bijyanye n'umwe n'ubwiyunge atahubwiye uvuga ngo ubwoba ikigero cy'ubwoba mubamo aho niho ntabwo nahasobanukiwe neza murakoze nitwe tubazo tubiri
nagusubize muri make iminota ndabona yihuta
ya yatangiye avuga kuri ukuri atukuri ni kugari ukuri ni iki ukuri yewe nibyo koko ukuri ni kugari yewe nafirimisa ku kuri kwanjye nanditse mu gitabo cyanjye ni ukuri kujyanye n'amateka yanjye nabayemo nk'umugore w'umututsikazi warongowe n'umuhutu niko kuri aho ngaho ibyo nibyo yewe niko kuri kwanjye nashatse kuvugaho usibye ko ukuri ni kugari ariko mu gitabo ni ibyo ngibyo navuzeho uti ukuri guteye inkeke k'ukuri wavugaga n'ukuri kugendanye na n'uko kuri ukuri kutavugwa ukuri ibibazo biri hagati y'amoko y'abanyarwanda bidakunze kuvugwa yewe ibyo nibyo navuze mu gitabo nk'umugore wari muri relation cyangwa se wari warashinganye urugo n'umuntu tudahuje ubwoko ibibazo twagiye duhura nabyo kubera sosiyete nyarwanda uburyo imeze uburyo yubatse ubwo kimwe ndagisubije aravuga ati ubwoba ushaka kuvuga n'ubwoba ni ubuhe bwoba ushaka kuvuga avuze ingero z'ukuntu umukuru w'igihugu ibyiza yakoze ariko abantu abantu bakaba banga bakabihera ntibabibone ikintu cy'ubwoba mu Rwanda sinzi niba nagitsindaho uwo muntu niba atabubona sinzi ubanza navuga ngo ubanza ntagira niba we butaramugeraho ashimira Imana ariko ntekereza yuko ubwoba mu banyarwanda burahari kandi jyewe ndabubona iyo umuntu yiciwe jyewe simbica ku ruhande iyo umuntu yiciwe agatinya kuvuga ko yiciwe akavuga ko umuntu we yagize akisida cyangwa se ko yishwe n'urw'ikirago ibyo ngibyo mbibonamo ubwoba n'urugero natanga rutoya ndumva kubera ko ntashaka gutwara umwanya munini ndumva icyo cyonyine cy'ukuntu umuntu ashobora kwicirwa agatinya kuvuga ko yiciwe cyangwa se wakwicirwa bakagutegeka uburyo ugomba kubivuga kandi ukabivuga uko babikubwiye ibyo ngibyo nambaza ngo nintange ingero cyangwa ndashaka kuvuga iki araba yirengagiye ntabwo ndi bwinjiremo rwose ambabarize
reka twe kwinjira muri ibyo ngibyo no kubaza niba hari aho byabaye no gutanga ingero kubera ko umwanya ni mugufi twakire Jean Paul
Alo
turakumva Jean Paul
Ego na banditse nsaba kugira icyo mvuga.
Mhm.
Avuga kushijanye n'abasutsi.
Mhm.
Ariko nibaza impamvu mu Rwanda yabavuze ikibazo cy'amoko havuga n'abasutsi abatwa batavugwa icyo ni cyambe. Icya kabiri ndagira ngo mubaze ikijyanye n'urugendo rw'ubwihonge kuko wenda cyo sinkimbaza nk'ikibazo nange ninjiye mu kiganiro nyuma ariko ubundi iyo hari ikintu cyabaye nk'ikibazo mu Rwanda bisaba igihe kinini bisaba urugendo kuko urabona hashize imyaka ndakeka 28 ariko n'urugendo si ikintu cyakorwa mu munsi umwe
28 bigenze bite
28 mu Rwanda habaye ikibazo kandi ndakeka cyari gifitanye isano n'amoko urumva kugira ngo icyo kibazo gicike bisaba urugendo.
Reka gusubize yihuse dusigaranye iminota 9 gusa kandi abantu baracyari benshi.
Icyo ngicyo uko na abatwa ndashaka kumubwira yuko muri porosa zigize z'abanyarwanda porosa imwe yonyine niyo irepresentwa n'abatwa ku buryo rwose nabo bambabarire abumva iki kiganiro bari mu bwoko bw'abatwa kuko ibibazo byinshi cyane bikunze kuboneka hagati y'abahutu n'abatutsi abatwa ntabwo bakunze kuvugwa mu bibazo byakunze kuba hagati y'amoko y'abanyarwanda niyo mpamvu wumva tudakunze kubavuga. Ikindi namubaza ngo ese muri iyo myaka 28 we arebye agashyira akavugisha ukuri abona iyo myaka 28 tugeze he abona ibyo tugezeho bishimishije muri urwo rugendo rw'ubwiyunge jyewe iyo mbirebye ntabwo nta bwiyunge mbona jyewe bukorwa cyangwa se ibyakozwe byose jyewe mbona byarakozwe nazi ntabwo wunga umuntu umutegeka
byose buriya se byakozwe nabi
ntabwo ushobora gutegeka umuntu kubabarira bitamuvuye kuvuye ku mutima ibyo ntabwo bishoboka ntabwo ariko wunga abantu igihe cyose bidahereye ku kuri ngo abantu basase inzobe nk'uko abantu basigaye babivuga babwizanye ukuri bemere uko ibintu bavuga amateka neza uko yagenze you know aba ubutabera butangwe habwo uzategeka umuntu ngo babarira ntabwo uzategeka umuntu ngo kunda uwakwiciye ngo uvuge ngo niba abikoze kubera ko yagize ubwoba akaba abikoze uvuge ngo ubwo ngubwo hari ikintu jyewe mbona rwose muri ubwo bwiyunge muri iyo nzira nta kintu mbona jyewe cyakoze n'ibyakozwe byakozwe nabi ntabwo ariko jyewe mbona bidakorwa neza.
Nanone nshimangire ko icyo ari igitekerezo cyawe ubwite ari uko ubibona ariko reka twibande ku gitabo. Harahuvuga uti kandi mu buryo bwumvikana amahitamo yanjye yaraherekejwe n'ingaruka zirimo ko jye n'umugabo wanjye duhagarara ku kuri ariko duhagarara twenyine. Urakomeza uravuga uti mu kuvuga ubuzima bwo kwigerezaho umugabo wanjye yabayemo ubwo yahitagamo guhagarara wenyine kabone n'iyo byaba bivuze gufungwa amezi 6 nizeye mu by'ukuri ko iyi nkuru izatanga umusanzu ku bwiyunge bukenewe cyane hagati y'abahutu n'abatutsi. Ari uguhagarara ku kuri ugahagarara wenyine ari no guhagararana n'abandi kabone n'ubwo baba badahagaze ku byo wowe ubona nk'ukuri. Igitanga amahoro ni iki kuko ushobora kuba warahagaze ku kuri ariko mu by'ukuri ukumva warahungabanye nk'uko wigeze kuvuga uti narahungabanye ubu ngubu usubiye inyuma ukongera gutangira ibyo wakoze mbere wakongera kubikora?
Nabikora nubwo bwose byampungabanyije ariko ukuri ugahagararaho amaherezo uhura n'ibibazo ariko amaherezo kurakubatura nkapa wa mugani w'abanyarwanda bavuga ngo kuri guca muziko ntigushye ukuri guca muziko ntigushye cobora ibyo ukuntu twahagaze na n'umugabo wanje ukuntu umugabo wanje yakomeje guhagarara ku kuri kandi yari afite amahitamo yo kuba yajya ku ruhande rwa bene wabo akamererwa neza ntagira ikintu kimukoraho ariko agashyira ubuzima bwe hanze azi neza yuko bishobora kumuviramo urupfu kandi kenshi cyane yagiye asimbuka impfu kandi abyitwaramo neza ndetse mu bintu byatumye mba uwo ndiwe ubu nkaba nta ibintu by'amoko byaramvuyemo niwe wabivuyemo ibintu byo gufata sinzi n'umuntu wigeze kubivugaho ibintu byo gushyira abantu mu gatebo kamwe anyigisha ko atari byiza kandi koko kubera ko nabonaga bikora nk'uko abivuga byaramfashije cyane noneho icyo kintu cyo kuvuga ngo ibyo nakoze nakongera nkabikora nk'uko nabikoze nabikora nk'uko nabikoze kuko ukuri nk'uko nari maze kubivuga nubwo bwose ugucamo uca mu bintu biremereye ariko amaherezo ukuri kuza kukubatura tuvuge hari nk'abantu bagiye tuvuge nk'aho ngereye hano muri kino gihugu nk'urugero abantu bagiye bemera bagashakisha utuntu utu testimony bavuga tw'ukuntu impamvu bahunze for example bahise babona ibyangombwa ako kanya ariko njyewe mvugishije ukuri kwanjye utuma ubuzima bwanjye buremera hano muri Canada bumbera nabi ariko abo bantu hari nk'igihe for example wajyaga kumva ngo kanaka bamureze kubera yuko yabeshye ukajya kubona ukabona ibintu biramugarukanye ariko njyewe kuko mba naravugishije ukuri ntabwo nta kintu gishobora kungaruka ukuri kuranga kukwidefanda ukuri kuranga kugeraho kukakudefanda byanze bikunze niyo mpamvu ngomba ndamutse mbonye chance nakora ibintu nk'uko nabikoze ntabwo nahindura
Madame Emerance Kayijuka amasaha ntabwo atubaniye hasigaye umunota umwe gusa ngo ikiganiro kirangire ariko mu masegonda make kuki abantu bagomba gusoma igitabo cyawe ni iyihe mpamvu wumva abantu bakwiriye kugishaka bakagisoma
igitabo cyanjye abantu bakwiriye gushaka bakagisoma kuko ntabwo kimeze nk'ibindi bazabonamo ubutumwa batigeze basoma mu bindi bitabo bazabonamo akenshi abanyarwanda iyo uri umunyarwanda wo mu bwoko bw'abahutu wandika umuntu ashobora gusoma igitabo cyawe akamenya ubwoko wari urimo iyo uri mu bwoko bw'abatutsi akenshi abantu dukunze kubogamira tugahengamira ku bwoko tuvamo ariko igitabo cyanjye umuntu uzagisoma azabonamo ibintu byinshi cyane bimwubaka nk'uko amaze kubona amakomantari meza cyane kandi ava mu bantu b'amoko yose ambwira yuko kuva bagisoma cyabubase ndetse bumva hari ikintu byongereye ku bwiyunge
urakoze cyane madame Emerance Kayijuka twavuganaga uri muri Canada tuvuga ku gitabo wanditse ukuri guteye inkeke ku kuri ukomeze kugira umunsi mwiza nshimire n'abandi bose bari baduteze amatwi n'abagize uruhare muri iki kiganiro ari ku buhanga bw'ibyuma na Nadia Taha wamfashije kubagezaho ikiganiro kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma